Moko nindembe sehlelayo la khona sizwela ubhlungu imvamisa siphendukele simo ngokwamehlo obhlungu esibuzwayo. Kodwa lo hlobo lokubuka livamisa ukuphambuka kuloko kusuke kwenzeka ngokwempela. Angikube ngele ngwamukele engosini fresh ngengusibonelo bithi ngema ongomlomo ka Benedict we Christianity Works. Umngani wami sasihleli phansi naye sikwi presentation okuthe iphakathi kavese ngachitha iglass yamanzi agcwala itafula lonke. Wavese wasondela kimi wangiduduza wathi ungakhathazeki, nami ekuseni namhlanje ngiphonsa iselfoni yami etoilet qumbu emanzini. Sabese sabuka ngiqeda soma iy'nsini sobabili ngalezi zehlo zethu ezisiphoxile. Kodwa kwangenza ngacabanga ngoba lo mngani wami ungomunye wabantu abamnandi abanayise ukuhlangana nabo. Uyinikela impilo yakhe ukukhonza uNkulunkulu wonke umhlaba ehlenyuka. Kodwa manje uNkulunkulu umvumele kanjani aphonsekelwe yifoni yakhe etoilet? Ube kuphi uNkulunkulu? Usukuyibuza ukuthi kungani uNkulunkulu evumela izinto ey'njalo zenzeke? Futhi imvamisa kuba wese uma izinto ezimbi zehlela abantu abahle, kuvese kubukeke kungekho fair. Akubukeki kanjalo? Ya, nebala, anginayo impendulo eqondile. Kodwa njengingakusho ngokuthi indlela kaNkulunkulu ayihlali ziyizindlela zethu. Emva kwakho konke, uvumele indodana yakhe izofa esiphambanweni ngenxa yami nawe. Kwakuyisihluku futhi kobe ku-unfair. Impela, ngiyofisa ukwazi ngelinye ilanga ukuthi kungani evumele izinto zenzeke. Kodwa kuthi uma ngibuka isiphambano, ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi wavuma. Eyokuqala kwabaseKorinte 1 verse 18 no-19. Ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingubula, kepha kuthina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu, ngokuba kulotshiwe ukuthi ngiyakuchitha ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo nokuqonda kwabaqondileyo ngikwenze ize. Ngeke sihlale sazi ukuthi kungani sivelwe izinhlupheko. Kodwa simele ukuhlala sikwazi ukuthi uNkulunkulu akumthusi ukuhlushwa ngongeyona ife, ngoba naye ngoJesu kwabanjalo. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh. Inombolo yethu ye-WhatsApp ithi 067 706 0077. Inkosi, Mike Busise.